ya bana mo tsanya no loka ka re kote ya. A ba itse ba tsima ne. Bo mo ba le mo di tsire mo atla.
Ba thata ke se ke ba. Hai.
Ala mme re go dele tsore pine ngwana ba nkana ka pine le.
Bra o itse
o itse gore ba re ba tsima ne ba le mo.
Fo.
Ba re ke sentere. Sentere.
Ga isi mo.
Yee.
Ka kwa morago ka kopelelo betabela
yele
yele
tsana bolala go busi
go tloka le meno re tshere botata mo jo a gala ri bibi
yele yele tsana bolala go busi
le khomanya no makokoma awana wa lela tsana bi
Ele
ele
tsana bolela go isiwo
tsana we le di walela walela kwa lo sototo
ele ele tsana bolela go isiwo
lo mparanye tse mo poping to mele tsa magala pa tsana
ele
ele
tsana bolela
galware galobaratse isaka tsitsi tsaka
yele yele tsana bula la busi
se boka boka ne robala ke tlekela le kithuna
yele yele tsana bula la busi
ma ke rele mo pere ka matame around te lengwe leso masuri kera ki sisi tya gora malume
yele
yele yele
tsana bolela busi
tintibane phogwanyana phogwana ya mwana wa khosi
yele
yele
yele tsana bolela busi
ntakwedi bo molekane ntakwedi lo tlolo bona
Ele
ele
tsana bolela go isiwo
mawana walela 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 kwa lusinyane
ele ele
ele
tsana bolela go isiwo
itachi ba mo setsana go toga o ga di sa ba go lusiwa
ele
ele
tsana bolela
Karita chiba mo setana o ka bo ke o re tsarise ka
yele
yele bolela ausi tota ba thulirwa eng gore re lo ja lo bolo sangkho
yele yele tsana bolela ausi
ma kana ke tsaba ba sha ba malatingano ba re tsang ke sorope mereke
yele
yele
tsana bolela ausi
ba ntite ka sorope mereke le o kare motho fela ro
yele
yele
tsana bolela ausi
ga lware ga lo barate tlhako sa ri se tsaka
yele yele tsana bolela ausi
ma ka dia ga mate bogale ke le tse ke lora ke le kwa maso
yele
yele
tsana bolela ausi
kanta dia ka ipone ba tadi ka ba go bona kana ke rata dilo ke mongwa ba di di baba mabele
yele
yele
tsana bolela ausi
ha go ka bo go ikhetha ke ka bo ke ikhetlela go nna phoko
yele
yele
tsana bolela ausi
ke ka bo ke ikhetlela go nna phoko ka tla ka khabisa sa ka lora mogoke
yele
yele
tsana bolela ausi
tsa tinge mo ga go robalwe ke tlhaola marole mo go bo
fa jemata go bana o tshoro sinye ditseba ro go ke kana mana ka rata re go dira ka rata tlo go Michael Jackson ne ka
musi ba yo stene o
ha pele ngwana la mogola ga bona re di
re mo kotsi
tsweletsa o tsweletsa go
fa ntle rutwe re bona
tsweletsa go tlhola pa mara tshe
tsweletsa go tlhola pa mara ene a ka re jana
ga itse gore bontsa
e re ntse re utlwa go ra etla la
etla le
bo ma wo tsana go
yele
yele
tsana bolela ausi
le tsone di thamala ka ne ke a itse mangwana a pinya ngwana a tsasi
yele
tsana
bolela ausi
ke ya khaola ke a lesana ga tshirate go bua thata
yele
yele
tsana bolela ausi
netela ke a lesa ke tla ke sa ka ka feta ke bolela
yele yele se ka ro di sa putla mani ba
yele yele tsana bolela ausi.